kuva mu buto timama mbulire ngeri gye wanzala olwo mu maziga amangi bino byangamba byenzijukira nti ebiseera byali bya lutalo nalina mwennyinaze kwe nali nsira era mbucenkana yali muwere emyezi gyalina mukaaga bwe giti nti maama nafuna olubuto kaseera katono ne taata yattibwa nabuuza n'amalaalo gene gabula lowooza ensega bambi taata zamulya nebuusa lwaki nze nga balala babazzaako nga okwebiri kisudde na mu bukulu nto ye yantonda ye yalina pulaani gye ndi eno yalina ensonga ye yali alina ensonga sali nsobi sali nsobi bino katonda yali abimanyi yali alina ensonga ye yali alina ensonga sali nsobi sali nsobi bino katonda yali abimanyi zebwa kunchi lumuna tuka nokwe juso kuzalibwa kama kulu gacho gabula gawezi jukire ngereri jenda zalibwa mu ebintu nebisobera olonene kubagizana enga banda bati bakiraba kama nyokwe kunya alabanga abali nabazate bawe negomba kama nyiba mara zote katonda wabanga na kusitula kafa kujo sibuka yali nensonga yali nensonga sali nsobi sali nsobi bino katonda yali abimanyi yali nensonga
yali abimanyi bino
yali nensonga sali nsobi katonda yali abimanyi abali baseka mulabe
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 abali baseka mulabe bali baseka bali baseka bali baseka mulabe
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 bali baseka mulabe nange katonda yali amani yali nensonga
yali nensonga
yali nensonga
yali nensonga
sali nsobi
sozi
bino katonda yali amani
oyo yali nensonga
yali nensonga
Sali nsobi, sali nsobi, sali nsobi.